onon kettini sigilaji studio kalangu, eɗen gondi yamde jomintaji sappo e jo woni ko wittori kibaruji mon e fulfulde komin Omar Hammad janganta on. Hande ni koye kibaruji meɗen kaltanana dow fedde OSA wurtinde e wande andinore dow bonandaji ƴuwole mawɗe gaɗɗe ɗo enɗen nder leydi meɗen Niger. Hawrinde dow ceede leyɗe hirnange kartuɗe becca waɗama ley ñame. Nanni yewtere meɗen piɗiɗon hande yewtetanana dow na walla honndu ma mbi'en piɗol honndu hunde ko laati no heewi nder leydi meɗen Niger, kanƴiddi woni ko kantirten kibaruji men e fulfulde. Kori jam hirtema yerno kalirannomi on e nder koye kibaruji moɗon ley gallure ñamey. Hande subana woni ko ƴuwone ndiyam mawde toɓi, ɗum do yerno andirɗo on yerno duuno ɗum wowiri bonnondaji mawɗi ko ɗum watta. Misali ɗum woni laabi gere ɗi tokkiroɓe ɗum mbawta ƴurire. Hande subana ni bandimi Muttari Mahammadu yehi yewtide e ɓiɓɓe leydi woɓɓe ƴuroɓe nder ɗi laabi nani koɓe pamminininɓe dow majjum.
Laabi ɗi tokkatako ɗum hegaki bo basi mairie woni Allah waɗi ɓe bi'i leydi ndin fuu no ɗon no moƴƴine hana wiye ir kulle ɗe no gi'e nder huɓere. Gotaji gomnati hani waɗande himɓe, ngam hannden ndiyam gonɗan dow laabi ɗan sukki lawol gol, wala fuu to loore tokkira.
Ley gallure wiye ndiyam toɓo darake ɗum woɗa e fey seeɗa sa nde ɓe naati ponditan, ngam nde gotaji ndiyam no woodi ɗan dartako. Ɗi fuu duuɗi uddiɗi wara watta mburi ley gotaji ɗum woɗayi.
Neɗɗo fuu no andi ko deni toɓo heɓama lawol gol sayni muñal. Ko gimmi woni gomnati wonnangol iɓe bawi ittugo to ndiyan ɗan doggata ni woni waɗaka, ɗum waɗi iɗan daro dow lawol gol. Hana gol tan non fa ba ko ƴowol site kes fa yaha bonkanai ni wontiri, gonga lawol gol woɗa no hani gol
moƴƴini.
Hemɓe sappo e tato kanƴum woni ko maayi yaade gesel e dabbaji ko ndiyan toɓo ƴuwole mawɗe ndilliɗi mani mbi'en bonniɗiɗon ɗe e nder jeɗɗire wittinde ɗen nder leydi meɗen Niger. Ɗum duno andinore noon ko fedde leyɗe duniyaru hawjinde hokkugol habaruji dow nokkuje bononda to bononda waɗi wakkati no heɓuno habaru to sarusi kawjiɗo ndenon nimɓe yaade to ministére hawjinde filla mballagaji yaade hawju bonondaji. Nana no waɗi Ali Nyalli Abdul.
Leyɗe maraɗi Agades Difa e Tawa ɓuri toɓo, toon ndu toɓo gon ɓuri bonninde. Anono OSA fedde leyɗe duniyaru hawjino filla kokkol habaruji ɗon nokkuje to bonondaji gaɗi wi'iri ɗum nder ɗerol mum. Fedde leyɗe duniyaru de ni wi'i illa bonondaji ɗi puɗɗi warde 18 lewru juillet, himɓe 1017 bonondaji ɗi kewti 13 maayi nder maɓɓe 13 nawni. Cuuɗi 16 caami, gese ko watta hectaruji 4 ndiyan ɗan ñaami, dabbaji 5000 baati. Illa feccere lewru juin fedde de wi'i ko nder leydi Niger hikka diyel ɗen gaɗan bonondaji ko watta himɓe 1310 ndiyan ɗan bonninoyta. Leydi ñamay doso e hoore huɗo hedde hirnange leydi Niger, bononda gom fuu no heɓaka ginan. Fedde de ni wi'i ko hikka gomnati leydi Niger wi'i kantimini ñibdiji paddurɗi ndiyam ɗin fuu ko watta ndiyam maayogon to selu ñaama gure tawaɗe takkol maggu.
Nanni nder jamma hankin warde hande subana o ɓiɓɓe Boko Haram kippitake posita sogeji men kawjiɗe filla ndenagu mo mbarwa kiloji mum 33 e boso nder région Difa. Yeru duni no habaru on heɓira ɓe ɓiɓɓe bomɓe 10 kamɓe woni ko wara yaade loro ngoto ko sogeji men teti. E nder lawol goto goddoni hedde sogeji men goto woni ko maayi e mbi'en 3 ko mbarmi. Hippitere nde donide waɗa kanana nangude le jamma hankin jamɗe 10:00 warde hande subana jamɗe 5 e mintaji 33. E dow lawol gotto ngolɗo ni mbiyen ano ministre leydi France kawjiɗo sogeji biteɗo Florence Parly Alkamisa bittiɗo nder leydi meɗen Niger jiida naati caka makko e Kalla Moutari ministre kawjiɗo ndenagu leydi hawtade hoorejo leydi meɗen Niger Issoufou Mahamadou. Nanni kanko goto o doni ɗum tawa kena e ɓeydude sembe dow gollal sogeji gonɗi no durwude ɓiɓɓe bomɓe nder leyɗe meɗen G5 Sahel. Ngal jahangal makko jeeɗiɗaɓol madame Parly o yehi o ndaroyɗo nde ɗum woni woni positama ne mbiya compagnie sogeji fedde sogeji goɗɗi no durwida ɗen nde ɓiɓɓe bonɓe nder ñama en e yaade sogeji tawaɗi to enɗan walam kiloji hemre soɓɓirde gallure meɗen Niger. Woɗi du o yewi ƴewoy to enɗa ɗum woni to mbiten sogeji leydi France goɗɗi no durwida ɓiɓɓe bonɓe mbiyeteɗi Barkane e gonɗi no nangana leyɗe meɗen G5 Sahel yerno fedde leydi France hawjinde kokkugol habaru wiri hanke jama e dow lawol goto ngol doni mbiya leydi meɗen Niger tabintini e ardangal leyɗe G5 Sahel ɗe holli ɗum e willu fuɗɗode hitande ɗe ɓiɓɓe bonɓe hemre e nogay kanƴe woni ko wara latiɓe nder maɓɓe ne tawa horeɓe pelle ɓiɓɓe bonɓe e hirñiɓe. Woɗi du madame Parlio o holli ɗo endan ko wiide hoorejo leydi meɗen Niger o tabintini ko ɗum waɗi e dow lawol goto ngol doni o yehi o haaloy ɗo endan no hani fedde sogeji Barkane yaade duuɓi nogayi e sappo e jeenayi ballitire gollitirɗi ko wiite lanaji piroji dow hélicoptère uji e jaɓe bonɗe biteɗe missile drone en ni e loreji blande yeru no ministre kawjiɗo sogeji leydi France wiri. Hande subaka oni woni ko leñamayi hawrinde tataɓere waɗa ko ministriɓe hawjiɓe filla piyol ceede leyɗe hirnange kawtuɗe becca gota ɗo yaade duuɓi nogayi e nogayi du tawe himɓe leyɗe CDA o keɓi habaru do gaɗole becca ceede gote. Ministre kawjiɗo arsuko leydi meɗen Niger biyeteɗo Hassou Massaoudou o fammini ɗo enda bandimin Habibou Garba do yaadu yesso keɓaɗo nder filla ceede ɗe.
Adoption de l'approche graduelle.
Dekol jungo dow ceede gote ɗe leyɗe men CDA o jehol yeeso heɓama ngam himɓe no ɗon paama na ɗum ɗuuɗal leyɗe men gonduɗi saɗar maagi dow laabi joɗɗinaɗi ɗi saɗar maagi ɗiɗo hano kanƴi goni dow fii denaku e lumaku ɗum min goni minen ƴama e hooreɓe kawrital ngal sowa bawɗe ko watta ɗo yaago duuɓi ujunnaaje ɗiɗi e nogayi ko min gatti yeeso gollididde e ceede gote laato goonga dow niya mo kawrital hooreɓe ɓe kooƴi nder pottal tataɓal ngal hooreɓe ngal kan laatoto cakitiingal dow fii joɗɗingo ceede gote
e yeeru dow ni no andinore ko himɓe fedde leyɗe erope gaɗi tawaɓe ɗenɗal le Niger ɓe kaali e wiide ko ceede men CFA ko watta milliardeuji sappo e jeenayi e ujunaji mbiyen keme e millionji ujunaji keme jeego e capanɗe jeɗɗi e jeetati CFA kanƴum woni ko leyɗe erope mballitoyɗo enɗal leydi meɗen Niger e dow lawol goto ngol doni ɓe kolli ka ceede n tawa kenana le ceede gollirteɗo ko fedde leyɗe erope wallitirta gam yaadu yeeso leyɗe ɓe kolli du ley sigilaji ɗiɗi woni ko ɗum wattoyte farfilla jandeji tindinol nimɓe yaade wallirde niyama heƴi e ko yarata demal yeeso e dow lawol lowto ngol doni ɓe kolli ka ballaga waɗa kena caggal no nde ƴewtinar waɗano dow filla leydi meɗen Niger ko waɗi ceede gollirteɗe illu lewru mai ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum. Nonni ƴewoɓe heɓuɓe ɗereji tewteru ko talkuru bakaloria ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum kamɓe duuɓe aadake e wiide ɓe adi tokkititoɓe to enɗa hano ɗum woni adititoɓe tewteru ko fuɗɗata jango to enɗan asawe nogay e goo lewru juwe duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum ɓe ƴeewoyta ɗum ɓe ƴeewoɓe du mbiyana hano no dowmana ɗo enɗa kokkite ceede mum ko ƴeewol duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ko yoɓɓida kane ɗum nden ƴeewi duni no waɗata ko watta ɗo enɗa mbiyen ƴeewoɓe ujunaji nayo ko keɓayi jobdi mum ko ƴeewata ɗum bandimin ni Gungu Mamadou Dantani o noddi Kalilou Kalesi délégueejo ƴeewoɓe nani ko wi.
Ɓe tilsimmin murtere denno ngam hitande bumbure ni ko moƴƴinɓe tewtewru bak rowanin hokkaka jobdi mu'en miɗo miija dow de ni neɗɗo golli no haani hokke hakke mum mbaa kenga wala fuu ko waɗaka ngam mosola heɓe heɓaaki wowta faameede ministre ɓurtotoɗo tele wi'a saɗarma fuu woni wala ko hana nonɗon hannden kanni jannginoɓe gon no doomi jobdi mu'en woɓɓe kokkaama woɓɓe dow joɓaa to ɓe joɓata ɓen kamɓen goni no tefa murtano tewtewru ɗeɓu ko fuɗete jaango nde lamɗo
jaɓi.
Nanni le andinore nde suudu hawjinde hokkoɓe habar nde leydi meɗen Niger waɗi sappo e jeenayi lewru je duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati o bureau wi ɗum holƴini ɗum sanne dow maɓɓugol cuuɗi habaru ko sarusi kawjiɗo jaɓol janngele on waɗi e dow lawol goto ngol do ni mo ƴama yaade to sarusi on acca maɓɓol ɗi cuuɗi habaru ngam fafande mum yoɓude golloɓe ɓen hunde ɗon ko ɗum tiɗani ɗum sanne e dow lawol goto ngol do ni mi kalnon fawari jon sigilaji radio télévision tenere e canal 3 Niger fawade joni no mabbe. Mbiyani denda fedde late Africa hawjinde denda latol bal himbe mun tawa e jahanga le leddi mede Niger noga yade noga e nay lewri je dubu jinaaji didi e sappo e jeetati ngal jahangal do manama dum woni be ngara be ciewa dum woni no kuje berdude himbe be e no kuje ittanaade gal latol bal ko fedde latol bal leddi mede Niger hawjite latibe no wadan do endan ko latol bal gadon der leddi mede Niger ko dubu jinaaji didi e sappo e jeenay dum Isa yam for secret General Fed Lady Niger hawjibe latol bal nani ko wi
Fed Lady Africa hawjine fille latol bal wadi himbe gare yewtuno nokkuje ittade gam wernude himbe be daradu nokkuje de himbe foto bawi adude dum tawa der majje ko watta bernabe be nana beldum jonde mu loktoroje den kan en duno kani yewtini gam dum famade ni de bawi kumti haaju tay kaaki cellal bandu fu ka jangal wadi kan sukabe garta latol bal o no hani du dum anda dubi mabbe nokkuje de be latol bal ondu no hani darede gam hano no dum hida wadi rede ton gana non e lawol goldu Niger dum hida wadi rede latol bal itto diranon gol sukabe dubi sappo e jeddibe gan siriyaade teful kup gado wando ton Tanzania didi lewru septembre yaade sappo e jeegom mayru latol bal gol wadoyte undu waddi ko yewtinaaki kino wade
studio kalangu
der gallu nyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere enay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mayna sorwa
do radio mangari
lamba chapande jena e joy tobere go fm
birningaore
do radio marhaba
lamba chapande jena e joy tobere go fm
dolvel
do radio gorwal fm
lamba chapande jena e joy tobere go fm
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jena e jena fm
mayayi
do radio anuri
lamba chapande jena e jena fm
tamaske
do muriar karkara
lamba chapande jena e jetati fm
Buza
do radio Takarkara
lamba chapande jena e jena fm
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joy fm
studio Kalangu yadu leydi Niger
studio Kalangu
nani ngata yeter meden pindila hano nyaw jungo nawo mane bi e pidol hondu na walla no jawdo nangude himbe leledi meden Niger e jide nimbe du pidol hondu hunde non ko yo fete e neddo yerdu nino docteur Saidu Abdul Bak wiri o wi na walla no mo bibbe nyaw na tata e bandu neddo nangado amani o holli e dow lawol goto gol neddo den laabi ngu nyaw wawa nangude dum no Musa Hassan yamirimo o haliri
Le panari ti in infection
nyaw jungo nawo nabi en pidol hondu nyawno nyamo nokku futo waggi he jungo nawnande sedda wawi firtande bibbe nyaw indirtedi bacteri der francire nata bandu neddo fa nyawno hondu na jungo gumfu der fina tawa to hondu na jungo neddo fidi sai dum wi'a tawte goddo fidi jum der fina tawa ko memi neddo fu no wodi dalila mu amma to amin mine loktorobe dum hana bibbe nyawni nata ta bandu jum nyawno nokkure den to jungo na hondu nawi dum fudirta na fettande den no kure den wula dun nanga idun yuwa juwol no fettagol dun haagata berne fa yotto to jonkay neddo hebata dani nyawtol gol do lokoto rore arande ni idun hokka safare o hadata jungo gon na hondu dum utude e ko helata naw dum juwolgo to neddo wadi sa'a wakkati munda neddo nyawta to neddo nyawtaydu sai hondu dun na jungo gon wurdina deni dun yottanake jomun do to jarde safare tan hejeta sai to dum hutti dum itti gordidi ko neddo nyawta ko neddo hisa nyawgudu no ani juude neddo laabo wakkati fu neddo hakkilo to deedo na to ko wode na dabba gom ngatu neddo wobbe ganguri balli mu en cembida non fu bibbe nyawgu no bawi nangi baagi e joom fa lardina dum na wara
de la circulation sanguine et provoque une septicémie
dawon takki babureju meede fulfulde tili en jetta Ali Nyali e Ummu Umar firtambe din e dengal fulfulde Adama Dawaki Isa Lawali nangaden ko kibaruji meede fulfulde tili joni gungu mamman dantani waddata ko dengal hausan kore kirtento jan hirti
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio Kalangu yewtere pindinon
yute altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio Kalangu yadu leydi Niger